all I needed was to shoot for stars. If Braga never shot for stars, he would be stuck in a 9-to-5. I'm tired of this 9-to-5, trusting the gods for a better plan. Get her to the bank, rob a double style, pumping champagne in the failure pain motivates me. Small, small wings elevate me. Mighty Jaja protect me. Jaja bless me, pan me way to the top now. Blessings be to the Most High. Jaja bless me, pan me way to the top now. Blessings, Emperor Hail Selassie I Jah. Ondabiranga ddala ddala kusabira okufuna ebyannamaddala. Ondabiranga ddala ddala ng'ofunye omuzigo gwannamaddala. Tugenda kukungula, eno sizoni y'amakungula. Guno omuziki ddagala, gwe gwanzijja nze ku bidagala. I was born in Africa. I so proud of Africa. Aye, one day we'll get the money, Mr. Money, look at me someday. Any day, Monday to Sunday, choose oblam wabakade. Ondabiranga ddala ddala kusabira okufuna ebyannamaddala. Ondabiranga ddala ddala ng'ofunye omuzigo gwannamaddala. Tugenda kukungula, eno sizoni y'amakungula. Guno omuziki ddagala, gwe gwanzijja nze ku bidagala. Ondabiranga ddala ddala kusabira okufuna ebyannamaddala. Ondabiranga ddala ddala ng'ofunye omuzigo gwannamaddala. Tugenda kukungula, eno sizoni y'amakungula. Guno omuziki ddagala, gwe gwanzijja nze ku bidagala.